Aha, Demo Flavor, alongside Fanny's producer Touch, Daniel Gifted Records, Mombasa. Here we come. Tribute to when you are end too soon. We still love you, yeah.
I like you.
Na krama for a liberty, niki wipe out impunity. Kwa flow zenye za letter disunity. Manake niko na hopeless ability ya kuingia kwa studio bila audio Kisha natoka na video kwa easy mistali zenye na angazia. Kabla ya kutangazia jamaa na marafiki kwa midi Tupatane nikirudi ndo alisema. Bila mood, shughuli zilishajipa kisumai. Mama naika sema bona mwanangu kaanza kudodokwa na machozi. Yenye ameanza kuchoma hiyo ngozi. Nikijua wema hauozi na lengo na machozi nikicheki na ngata. Eti hawa wote wametulia, wametuacha R.I.P.
Deal, sijapata meal, crowd sijalipia bill. Flow line nikafuzo na PG. Kila saa umekuwa my true G in me ulipigana na pneumonia, ukatuacha kwa street tukiwa divided juu ya kuwa evil minded. Na ICU tumekuwa bedridden. Huku sijui vile watani wave wakishani pave way hadi kwa hiyo grave. Maisha yenye awafua fanga, never live to see. My sister always on the cards to stop her from crying. Huku maua kwa wingi kwa basket, lidi kuwekerwa juu ya hiyo casket kabla ya kutelemusha 6 foot deep. Yeah, help us steer this ship forward. R.I.P.